Njagala nkulabe dia ng'ebintu by'okunyiza obibako bitya. Okimanyi bulungi nze kinsanyusa kulingirira kukulaba. Ensonga z'omukwano nkulu zisana na pulida nazitulamu okuziwoza. Nazisengeja neyekenenya naye mukwano gwaziwangula. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a lawyer. Oh, to phone your lawyer. Whoa, lawyer. To stand between our differences, to stand a lawyer. Abalungi tubanyumirwa kubaba homu babanga chakulia. Mazima nabonyabonya obwongo nabera ng'enguli bwakata. Leka kuwe musuja, lavu ye mbuda buda nze fansida simumira. Omurungi we muyoya, na chai waka wanipumula. Loya, oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a loya. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a lawyer. Mukwano ngenda kugula kuma kebei akasibe miaka. Nga tweyagala kote tukula ebinyiza yegwabi mpanulira. Mukwano ngenda kugula tochi ehamanyi emulisa mubanga. Nga tuchala yone tubula noleta nebigobe nesoloveza. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a loya. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to stand a lawyer.
Oh, no. Oh.
Ne wobera mukopi, ne wobera mukaka, gukufuka. Omukwano mukuru, tekulina kukutuma. Otulukayo mu lubiri, nono nyo mwagalwa. Yesi omwana rafiki. To stand between our differences, to stand a lawyer.